It's election time to vote. Let us vote. It's a freedom. Eno Uganda ya fetu kende tulonde sawa 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 kupendekeza kiongozi sawa sawa kupendekeza kiongozi Uganda ya fetu kende tulonde akalulu tulonde akalulu kumagula munde kende akalulu tulonde akalulu.
Abalo